neno tunayopokea iko ya kiroho na their spirits.
Yes. And they are life.
Ni ya kiroho na inaleta maisha, ina uzima.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You see, the moment a child is born into this world,
wakati mtoto anazaliwa hapa duniani,
he comes in with something working inside him.
Anakuja na kitu moja inatumika ndani mwake.
That thing is called darkness.
Na hiyo kitu inaitwa giza.
Hallelujah. It is also called death.
Inaitwa kifo.
The moment someone is born, he begins to die.
Wakati mtu anazaliwa, anaanza kufariki.
Hallelujah. It is only a matter of time that death will now manifest.
Na inakuwa ni wakati tu kwa kuona hiyo kifo ijionyeshe ndani yake.
Praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Even before it manifests,
hata mbele ionekane hiyo kifo,
it is already working inside the person.
Inatumika ndani mwako.
We see the symptoms of that thing in our activities.
Na tutaona hiyo kifo ndani ya mambo tunayofanya kila siku.
We hate one another.
Tunajichukia.
We fear.
Tunaogopana.
We are jealous.
Tunakuwa na wivu.
We fight.
Tunapigana.
We commit all forms of wickedness.
Tunafanya mabaya ya kila namna.
All of these things are symptoms of something inside us.
Hii yote inakuwa kama vile symptom ya vitu viko ndani mwetu.
Now, when you have malaria,
wakati unakuwa na malaria,
what you feel in your body are symptoms.
Unasikia kama mwili yako iko namna gani?
You have headache.
Unasikia kichwa na mwili.
You have fever.
Unasikia fever.
You have weakness.
Unasikia mvivu.
You lose appetite for food.
Unapoteza appetite.
All of those things are not malaria.
Ile yote sio malaria.
They are symptoms of something inside your body.
Ni vitu yenye naonyesha kama kuko kitu huwa haiendeke ndani mwako.
And if that is not treated,
na kama hiyo kitu haitunzwe,
it can also kill you.
Itakuua.
Praise the name of the Lord. So we understand darkness working in our bodies.
Unasikia namna gani giza inatumika ndani mwetu.
Hallelujah. Amen. That same thing can also work in our soul.
Na ile inaweza kutumika ndani ya mioyo yetu.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah. Amen. Sooner and later,
hata yu baadaye,
the soul and the body will die.
Na moyo na mwili yote itakufa.
Praise the name of the Lord.
Amen.
So every man you see walking on the street,
kila mtu unayemuona anatembea kwa barabara,
dying.
Amefariki.
Hallelujah. Amen. He is dead.
Anakufa.
He is dying.
Anaendelea kufa.
And he will die.
Na atafariki tu.
Unless something comes in.
Lazima kitu moja ifike ndani ya maisha.
Hallelujah.
Amen.
In the natural we take medicine.
Na kwa kimwili tunachukua dawa ya kwa mganga.
To counter malaria.
Kwa kupiganisha malaria.
Hallelujah. Without medicine coming into that soul,
kama haukupata dawa ya moyo wako,
the soul will also die.
Na moyo wako utafariki.
And go to hell.
Na utaenda jehanamu.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Now this is why God gives his word to us.
Na ndio kwa maana Bwana anatupatia neno lake.
The word of God is medicine.
Neno la Bwana ni dawa.
It is medicine for the body.
Na inatunza mwili.
It is medicine for the soul.
Inatunza moyo.
Praise the name of the
Amen.
Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Until a man recognizes that he is sick inside his soul.
Wakati mtu anajijua ya kuwa kweli mimi ni mgonjwa,
he does not have hope.
Hawezi kuwa na na tumaini.
Now this is why God gives us symptoms in our bodies.
Na ndio kwa maana Mungu anatuonyesha kama sin fulani fulani ndani ya mwili wetu.
Hallelujah.
Amen.
Those symptoms tell us that something is wrong in our body.
Hiyo vitu ikuonyeshe kama kuna kitu moja haiendeke ndani mwetu.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Without the symptoms,
na bila hiyo vitu kuonekana,
somebody will just be smiling happily.
Mtu atakuwa anacheka.
Walking on the road.
Anatembea kwa barabara.
The next moment he just drops dead.
Na kisha anaanguka amekufa.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Now because you have symptoms.
Na wakati kunakuwa na vitu najionyesha,
realize something is wrong with me.
Utajua kama kuna kitu moja haiendeki ndani mwako.
I need to do something about it.
Lazima nifanye kitu fulani kwa ajili yake.
Praise the name of the Lord.
Amen.
And you begin to seek a solution.
Na ndio utaanza kutafuta solution.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
That's also why we have symptoms in our soul.
Na ndio kwa maana mioyo yetu inaonyesha vitu fulani fulani.
We begin to do certain things.
Na tunaanza kufanya mambo fulani.
That are wrong.
Isiyokuwa nzuri.
And something inside us.
Na kitu moja ndani mwetu.
Tells us this thing you're doing is not right.
Inatuonyesha hii niko nafanya sio mzuri.
That thing is called a conscience.
Na ile inaitwa conscience.
Praise the name of the Lord.
Zamiri.
You now begin to ask yourself, what can I do about this?
Na unaanza kujiuliza nifanye nini?
I've tried to stop this and I can't help it.
Ninapima kusimamisha hii mabaya lakini siwezi.
Hallelujah. This is where the word of God comes in.
Na njo kwa maana neno la Mungu litakuja.
The word of God is medicine for the soul.
Na neno la Bwana iko dawa kwa roho.
It can bring healing to the soul.
Na inaweza leta uponyaji.
It can deliver the soul from death.
Inaweza kuokoa kwa kifo.
Praise the name of the Lord.
Amen.
The Bible says, bless the Lord, O my soul.
Na Biblia inasema kumshukuru Bwana o moyo wangu.
Who forgiveth my iniquity.
Ki mwenye ameumia zambi zangu.
The greatest need of man is forgiveness for his iniquity.
Mtu anakikuwa na lazima ya kitu mnene sana ni huruma ya zambi.
He said, who healeth all my diseases.
Uyu aliniponyesha malali yangu yote.
Man needs deliverance also from disease.
Mtu ana lazima ya deliverance ya malali yake.
Praise the name of the Lord. All of these things God sent through his word.
Na hii yote Bwana anaituma kupitia neno lake.
Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. I see that some of you here do not have Bible.
Na tumesikia ya kuwa kati yetu kuna wale hawana Biblia.
Hallelujah. Amen. It's like somebody who is sick and goes to the hospital.
Kuna kuwa mtu anakuwa mgonjwa na anaenda kwa hospitali.
The doctor says, okay, take this medicine 3 times a day.
Mganga amekueleza kamata hii dawa mara 3 kwa siku.
Take it for 7 days.
Uikamate siku 7.
And the person goes out on the road.
Na mtu anaenda kwa barabara.
He carries the medicine.
Anatafuta dawa.
Maybe he takes it to his house.
Na anaipeleka nyumbani kwake.
He leaves it on the shelf.
Anaipeleka kutiti.
He does not take the medicine.
But hakukunywa dawa hii.
Is that person going to get well?
Eske huyu mtu atapona?
I'm asking a question.
Ninauliza.
Will he get well?
Atapona.
Praise the name of the Lord. Hallelujah. So the word of God is very important.
Na neno la Bwana ni lazima sana.
You must take it in the morning.
Unapaswa kuikunywa asubuhi.
Take it at night.
Unakunywa usiku.
Hallelujah. You must read this word.
Unapaswa soma neno.
You must meditate upon it.
Unapaswa kuirudilia
because it is your life.
Kwa sababu ndio maisha yako.
Hallelujah. The way you eat your food.
Namna unakula chakula.
You must read your Bible.
Unapaswa soma Biblia.
You must open your heart to it.
Unapaswa fungua roho yako.
So that life can come.
Kusudi maisha ingie ndani.
Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Just as we have a natural part of us, our body.
Kama vile tunakuwa na lazima ya vitu vya kimwili.
Hallelujah. Mm-hmm. We have a part of us that we cannot see.
Na tunakuwa na kipande ya yetu yenye haionekanaki.
That part of you needs food.
Na hiyo kipande yenye hauwezi ona na macho yako ina lazima ya chakula.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
So last night we were talking about light.
Siku iliyopita tulikuwa tukiongelea mwangaza.
Praise the name of the Lord. Now how many people remember that?
Watu wangapi wamekumbuka hiyo?
If you remember what we were talking about last night.
Kama unakumbuka hiyo tulikuwa tunaongelea usiku.
Praise the name of the Lord. Mm. We are talking about light.
Tulikuwa tunaongelea mwangaza.
Praise the name of the Lord. Mm. Now the Bible tells us that God uses the natural things.
Biblia inatueleza ya kuwa Bwana anatumikisha vitu vya kawaida
to teach us about spiritual things.
Kwa kutufundisha vitu vya kiroho.
Praise the Lord.
Amen.
You can see that in Romans chapter 1. Let's just read it. Unaweza
kuangalia ndani ya Romans chapter 1.
Romans chapter 1.
Romans chapter 1.
From verse verse 19 and 20.
Verse 19 and 20.
Praise the Lord. I will read that together.
Tunaweza kusoma pamoja Romains 1 19 à 20.
Nous disons notre Jésus-Christ. Car c'est qu'on peut connaître le Dieu manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître en effet de perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. C'est voir comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexplicables. Amen.
Praise the name of the Lord. Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Romans chapter 1 is the story of man.
Wa Roma musta kitabu cha kwanza ni hadithi ya mtu.
How man came to this terrible condition that he is in right now.
Namna gani mtu amefika kwa hii hali amekuwa ndani leo.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Can we Hello. Écoutez bien, hein?
Tusikilize.
Praise God.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Now, the Bible tells us that
Biblia inatueleza ya kuwa
the invisible things of God
Vitu visivyoonekana vya Bwana
can be understood by the visible things.
Inaweza kusikilika kwa vitu tunavyoona.
Praise the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
So just like we have a visible world,
kama vile tunavyokuwa na dunia yenye tunaona,
we also have an invisible world.
Tunakuwa vile na dunia yenye hatuwezi ona na macho.
Hallelujah. The invisible world we cannot see through the eyes.
Na hiyo vitu haviwezi onekana na macho.
But when we look at the things that we can see,
na wakati tunapoangalia vitu vinavyoonekana,
we can use it to understand the things we cannot see.
Tunaweza kuvitumia kwa kusikiliza vitu vyenye hatuwezi.
That's why Jesus spoke a lot in parables.
Na ndio kwa maana Bwana Yesu alikuwa akiongelea zaidi kwa fumbo.
Praise the name of the Lord.
Amen.
When he spoke to us in parables,
wakati anatuongelea kwa fumbo,
he used things in our environment.
Anatumikisha vitu vyenye tunaona
to teach us about the kingdom of God,
kwa kutufundisha ufalme wa Bwana,
which is invisible,
yenye haionekani.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Good. Praise the Lord. Hallelujah.
Amen.
So just like you have natural light,
kama vile tunavyokuwa na mwangaza tunayoona,
we also have spiritual light.
Tunakuwa na mwangaza ya kiroho.
We have natural darkness.
Tunakuwa na giza ya kiroho.
Praise the name of the Lord.
Amen.
We have spiritual darkness.
Na kunakuwa na giza ya kiroho.
Praise the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
And the Bible says that God is what now? Light.
Na Biblia inasema kama Bwana ni mwangaza.
Light is the nature of God.
Na mwangaza ndio nafsi ya Mungu.
Light is the character of God.
Mwangaza ndio tabia ya Bwana.
Light is the life of God.
Mwangaza ndio maisha ya Bwana.
Light is the knowledge of God.
Mwangaza ndio ujuzi wa Mungu.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Light is God revealing himself to man.
Mwangaza ni Mungu peke yake kujionyesha kwa watu.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Now in the Old Testament,
na ndani ya Agano la Kale,
and even in part of the New Testament,
na ngambo ingine ya Agano Jipya,
when the invisible God comes out into the visible realm,
Mungu asionekana anakuja chini,
he appears to us as light.
Anaonekana kwetu kama vile mwangaza.
Praise the name of the Lord.
Amen.
When the glory of God manifests in the natural,
wakati glory ya Bwana inajionyesha kwa kimwili,
he appears like light.
Inaonekana kama vile mwangaza.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
When Israel left Egypt,
wakati Israel alitoka Egypt,
God walked with them.
Bwana alikuwa akitembea pamoja nao.
He appeared as a flaming fire.
No. Alikuwa akionekana kama vile moto kubwa.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah. He appeared to them as light.
Alikuwa akionekana kama vile mwangaza.
When they were walking in the night,
wakati walikuwa wanatembea usiku,
the fire was showing them the way.
Hiyo moto ilikuwa ikiwaonyesha njia.
Praise the name of the Lord.
Amen.
So God is light.
Bwana ni mwangaza.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Light also means transparency.
Na mwangaza inakuwa vile kitu kenye kinaonekana.
Hallelujah.
Amen.
It makes things clear.
Inaleta vitu wazi wazi.
There is nothing hidden about it.
Hakuna kitu ya kufichama kwa.
There is no secret about it.
Hakuna siri ndani ya hiyo.
It is open to manifest.
Inaonekana na kujionyesha.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Now we also say that the light speaks about the life of God.
Na mwangaza inakuwa tena maisha ya Mungu.
Hallelujah.
Amen.
We saw that in John chapter 1 verse 4.
Iko ndani ya Jean chapitre 1.
God was talking about Jesus Christ.
Bwana alikuwa akiongelea kuhusu Yesu Kristo.
Praise the name of the Lord. He said that Jesus is the word of God.
Inasema kama Yesu ni neno la Bwana.
He said in him is life.
Na inasema ya kuwa ndani yake kuna maisha.
Hallelujah.
Amen.
God wants to give us his life.
Bwana anataka kutupatia maisha yake.
And he put that life inside the person Jesus.
Na alitia hiyo maisha ndani ya mtu Yesu Kristo.
And he gave Jesus to us.
Na akatupatia Yesu Kristo.
Hallelujah.
Amen.
John said.
Yohana anasema,
he said that this is the testimony.
Na hii ni ushuhuda.
This is a record.
Na hii imepashwa kuandikwa.
This is the truth.
Na hii,
this is the message of the gospel.
Hii inakuwa message nzuri.
That God has given to us eternal life.
Habari njema ya kuwa Bwana ametupatia mwangaza ya milele.
That is why we are here today. God has given his life to man.
Mungu alipatia maisha yake kwa watu.
Hallelujah.
Amen.
He has given us something to deliver us from death.
Ametupatia kitu moja kwa kutuokoa na kifo.
We are here today because we want to be delivered from death.
Tuko hapa kwa sababu tunapata wokovu kwa kifo.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
We want to be delivered from sickness.
Tunataka tupate wokovu na magonjwa.
Want to be delivered from, you know, from disease.
Tuponywe na magonjwa.
From the fear of witchcraft.
Na iyo woga ya walozi.
Hallelujah.
Amen.
From every work of darkness.
Kwa iyo kazi zote za giza.
So, and God has given us a solution to
na Bwana ametupatia solution.
And this solution is in his son,
na
Jesus Christ.
Iyo solution iko ndani ya mwana wake Yesu Kristo.
Hallelujah.
Amen.
In that man there is every solution.
Na ndani yake kuna solution kwa shida zote.
Whatever be your problem today,
hata ulikuwa na shida gani leo,
God has given you a solution in Christ Jesus.
Bwana amekupatia solution kupitia Yesu.
He says, whoever has Jesus Christ,
inasema kama mwowote anayekuwa na Yesu
has life,
anakuwa na maisha.
Hallelujah.
Amen.
He has life,
anakuwa na maisha.
And he said, if you don't have the Son,
kama hauna mwana wa Mungu,
you do not have life,
hauna maisha.
In fact, the condemnation of God is resting upon you.
Na hiyo condemnation ya Bwana itakuwa juu yako.
Hallelujah.
Amen.
Now why will condemnation rest upon you?
Na wakati condemnation inakuwa juu yako,
because inside us we have darkness.
Ni wakati unakuwa na giza ndani mwako.
Inside us we have sin.
Na ndani yako unakuwa na dhambi.
Hallelujah.
Amen.
And the Bible says the soul that sinned shall what? Die.
Biblia inasema moyo inayotenda dhambi ndio hiyo itafariki.
There is something in us that is slowly destroying us.
Kunakuwa kitu fulani ndani mwetu inatuharibu pole pole.
It is working every day in us.
Inatumika kila siku ndani mwetu.
Destroying us.
Inatuharibu.
Praise the name of the Lord.
Bwana asifiwe.
Hallelujah.
Amen.
And if nothing is done about it,
na kama hatufanye chochote,
not only will we die physically,
hatutakufa tu kwa kimwili,
our soul will go to hell.
Hata roho yetu itaenda jehanamu.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
The Bible says that the wages of sin is death.
Na Biblia inasema ya kuwa konsekansi ya dhambi ni kifo.
Hallelujah. Amen. If I walk in an office today,
kama ninatembea ndani ya biro moja leo,
at the end of the month,
na kufika mwisho wa mwezi,
for the labor that I have put in,
kwa hiyo kazi nilifanya,
I will get a salary.
Watanilipa.
Hallelujah.
Amen.
For every human being on this earth,
na kwa kila mtu hapa duniani,
for the sin that we have committed,
kila dhambi tunayofanya,
we are going to receive a reward.
Tutapata malipo.
That reward is death.
Na ile malipo ni kifo.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Right now, spiritual death.
Na kwa kupitia wakati hii, kufa ya kiroho.
Right now, moral death.
Na inakuwa
moral, that is death
inakuwa,
in our behavior, in our character.
Inakuwa kama vile deni ndani ya conscience yetu.
Hallelujah.
Amen.
People can die morally.
Mtu anaweza kufa kwa kiroho.
Today our society is dying morally.
Na kwa leo jamaa zetu zimekufa kiroho.
Hallelujah.
Amen.
People are getting worse and worse and worse and worse.
Watu wanakuwa wabaya zaidi kwa tabia zao.
Things that our parents did not hear of, evil things that are happening now.
Vitu vyenye wazazi wetu hawakufanyaka viko vinafinyika leo.
People are becoming more wicked.
Watu wanakuwa wabaya zaidi.
Young men are becoming more immoral.
Watu wanakuwa wa vijana wanakuwa na tabia mbaya sana.
Hallelujah.
Amen.
Married men are taking other people's wives.
Watu wameoa wamekuwa wanachukua wabibi wengine.
Hallelujah.
Amen.
People are stealing from others.
Na watu wanaibana.
It is moral death.
Ile inakuwa kifo ya kiroho.
It is getting worse and worse.
Inakuwa inaenda kuharibika zaidi.
Men will go into a village and shoot everybody in the village.
Mtu ataenda ndani ya village moja na anapiga watu wote masasi.
It is because of something in his soul.
Kuna kitu moja kimbe.
That is destroying and destroying.
Inaendelea kuharibu mtu.
Hallelujah.
Amen.
God has made a plan.
Na Bwana ameleta mpango.
So that we can be delivered from the power of darkness.
Kusudi tuokolewe na hiyo nguvu ya giza.
And brought into a place of light.
Na twende kwenye kuwa mwangaza.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
The Bible says if you are born again,
Biblia inasema wakati umezaliwa mupya,
God has delivered you from the dominion and kingdom of darkness.
Bwana amekuokoa kwa ndani ya ufalme wa giza.
and brought you into a kingdom of light. Praise the name of the Lord.
Amen.
And this is what the message we are bringing to you today. We are saying it over and over again that God is light. God is light. In Him there is no darkness. If anyone says he's a child of God, then he must renounce darkness. There must be no darkness in him. Hallelujah. This is the message. There is no other message. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So God is light. His children are also children of light. Praise the name of the Lord. We are going to look at the scripture and see that from the very beginning God had a plan for us. Because he is light, he also wants us to be light. Praise the name of the Lord. And he has a plan for us. Praise the name of the Lord. Okay, let us start somewhere. From there we go. Let's look at Luke chapter 11. We'll make a statement there and then we'll go on.
Chapter 11.
Praise the name of the Lord. We are going to read from verse 33.
Luke 11, 33.
Amen. 33 to verse 36.
33 jusqu'à 36.
Luke 11, chapitre, verset 33. Au nom de Jésus. Personne n'a mis une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous les boissons. Mais on le met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est à bon état, tout ton corps est éclairé. Lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Lorsque ton œil est en
Francis.
Si donc tout ton corps est éclairé, n'aie aucune partie dans les ténèbres. Il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière.
Alléluia. Alléluia. Now he says, no one lights a lamp.
Hakuna mtu anayewasha taa na kuiweka pahali pa kupita au chini ya kitanda, lakini juu ya kinara, ili wale wanaoingia waone nuru. Haya mwili ni jicho, vile jicho lako likiwa safi, mwili wako wote una nuru. Lakini jicho lako likiwa mbaya, mwili wako wote una giza. Angalia basi ile nuru iliyo ndani yako isiwe giza. Kama mwili wako wote una nuru, pasipo sehemu ya giza, mwili wako utakuwa na nuru kabisa. Kama taa inakupa nuru kwa kuunga wake. Amen.
Praise the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
He said, no one lights a lamp.
Na Biblia nasema hakuna mtu anawasha taa
and puts it under a covering.
Na aitie chini kwa kufichama.
Hallelujah. You don't light a lamp and put it under your bed.
Hawezi washa taa na uitie chini.
Or you carry a basin and cover it.
Ubia ukamate kitu fulani kuifunike.
Hallelujah. If you do that,
ukafanya hivyo,
the purpose for which you lit the lamp,
hiyo kitu uliwashia taa,
is going to be defeated.
Haita onekana.
Hallelujah. There was a purpose for lighting that lamp.
Kuna kuwa shida fulani itakutuma uwashe taa.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Maybe you have a visitor coming to your house at
Sasa
night.
Na mgeni anakuja usiku.
And there is no electricity.
Na hakuna kuram.
But you have a lamp.
Lakini uko na taa.
And you light the lamp.
Unawasha taa.
What was the purpose?
Kwa nini unawasha taa?
It's so that your visitor can see the way.
Kusudi mgeni wako aone njia kwa kuingia.
Hallelujah. So you have to put the lamp in a place where it will give light to the world.
Lazima utie taa nafasi itaangaza.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Now we're going to see.
Tutaona sasa.
That all of us.
Sisi wote.
Are lamps.
Tuko taa.
Praise the name of the Lord.
Amen.
It is God's plan that all of us be lamps that are burning.
inakuwa mpango ya Bwana kusudi sisi wote tuonekane kama taa.
Hallelujah. You are supposed to give light to the world.
Uko kama mtu anastahili kupatia dunia mwangaza.
How do we give light to the world?
Namna gani tunapatia dunia mwangaza?
You cannot give what you don't have.
Hauwezi kupana usiokuwa nayo.
Before you can give light,
lazima kwa mbele ya wewe kupana mwangaza,
must receive light.
Upate mwangaza.
Hallelujah. Amen. And even when you receive light,
na wakati unapata mwangaza,
you must keep the light what now? Burning.
Na unapaswa kuweka hiyo taa ndani mwako.
If you are a lamp,
na kama uko taa,
and you don't have oil,
na hauna mafuta,
what will happen?
Itakuwa nini?
Your lamp will do what now?
Taa yako itafanya
nini? It will go out.
Itazimika.
Praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Okay, having said this, we're going to come back here. Let us start at the beginning. Genesis chapter 1.
Tutaudilia hii fasi lakini wache tuende kumwanzo kwa buku la Genesis chapter 1.
Praise the name of the Lord. Mm. Hallelujah. Mm. Genesis chapter 1.
Genesis chapter 1.
We are going to try to see the plan that God has for us.
Tutapima kuona mpango ya Bwana ndani ya maisha.
Praise the name of the Lord. Mm. Today,
leo,
in the schools,
ndani ya masomo,
in the universities,
ndani ya
university, they are teaching us,
wanatufundisha,
that man
ya kuwa mutu
is an accident.
Iko kama vile accident.
Hallelujah.
Amen.
That something happened.
Kuna kitu tu moja
ilifika. There was an accident.
Kulikuwa accident.
A man, you know, just something came into being.
Mutu akatokea tu hivi.
One small thing like that.
Ikatokea
kama. And after some years, hundreds of years, millions of years,
kisha miaka kupita,
the thing became a man.
Hiyo kitu ikakuwa mtu
like me,
kama mimi.
Hallelujah.
Amen.
Some people believe that.
Na kuna watu wanaaminia
hiyo. That is what is taught in the school today.
Na njoo hiyo imefundishwa kwa masomo.
Do you understand what that means?
Unasikia hiyo nasema nini?
It means that you are here by accident.
Maana yake wewe uko hapa kwa accident tu.
Hallelujah.
Amen.
There is no plan for you.
Hakuna mpango fulani kwako.
There is no purpose for your being in here.
Hakuna hata lazima
kwako. Anything can happen to you anytime.
Kila kitu inaweza kufikia.
If you have a problem,
kama una shida,
that is beyond you.
Ina yenyewe haikuwa.
There is no one to call.
Hakuna mtu atakusaidia.
Praise the name of the Lord. Amen. So the only reason why we're in this life here,
na kwa kitu kile kinatuma tuko ndani ya maisha,
is to enjoy yourself.
Ni kufurahi pekee.
If you unfortunately don't have money for enjoyment,
kwa bahati mbaya kama hauna pesa,
then too bad for you.
Na ni mbaya sana
kwa, you can steal from somebody,
utaiba,
or you can kill somebody,
unaweza kuua mtu,
or you can do anything you like,
unaweza fanya chochote,
and there's no problem.
Na hakuna shida.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Now that is a lie.
Na ile ni uongo ya shetani.
Praise the name of the Lord.
Bwana asifiwe.
Hallelujah.
Amen.
There is a reason for your being here.
Unakuwa kitu fulani ilituma ukue.
Because you did not come here by accident.
Haukufika hapo kwa bahati mbaya.
Someone put you here.
Kuna mtu alikutia hapa.
Hallelujah. Amen. So if you are living your life,
na kama unaishi maisha
yako, and you have not found out why you are here,
na haujui kwa nini uko hapa,
then your life is empty.
Maisha yako iko fit.
Hallelujah. Amen. Your life is meaningless.
Maisha yako haina lazima.
There is a reason why you were created.
Kuna lazima fulani yenye ilitumwa.
There is a reason why you were made.
Kuna shida fulani ilitumwa.
And you can discover that reason.
Na unaweza kuijua.
So that your life can become meaningful.
Kusudi maisha yako ikue na maana.
Who am I?
Uko nani?
Where do I come from?
Ninatokea wapi?
Where am I going to?
Ninaenda wapi?
The things I do now,
na venye ninavyofanya leo,
do they have any consequence?
Eske inakuwa na consequence
in this life?
Ndani ya maisha
leo, is there a life to come?
Kunakuwa maisha ya kuja?
These are a lot of questions.
Na kunakuwa ulizo nyingi.
But the word of God has the answer.
Lakini neno la Bwana linajibu.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
We read last night,
tulisoma usiku
uliopita, that God created the heavens and the earth.
Bwana aliumba mbingu na dunia.
Praise the name of the Lord.
Amen.
And I want also to tell you,
na ninataka kukueleza,
that you are heaven,
uko mbinguni,
you are earth,
na uko
dunia. There is a part of you that is natural, you see it.
Kuna kipande ya mwili yako unaweza kuiona.
There is a part of you that you do not see.
Kuna kipande ya mwili yako hauwezi.
Praise the name of the Lord.
Bwana asifiwe.
This you see here is the story of man.
Na hii umesikia hapa ni hadithi.
God made man and had a purpose for him.
Mungu alimfanya mtu na alikuwa na mpango mmoja.
But because man disobeyed God,
lakini Mungu mtu alipomkosea Mungu,
something went wrong inside man.
Kitu kimoja kilienda mbaya ndani ya mtu.
Man was deformed.
Mtu akadanganyika.
The Bible said that man was made in the image of God.
Biblia nasema kuwa mtu alifanyiziwa kwa mfano wa Mungu.
We are made to think like God.
Tunafanyiziwa kwa kufikiria kama Mungu.
We are made to love the things that God loves.
Tunaumbiwa kwa kupenda vitu Bwana anapenda.
We are made as children of God.
Tunafanyiziwa kama watoto wa Bwana.
Praise the name of the Lord. Mm-hmm. But when man disobeys God,
lakini wakati mtu anamkosea Mungu,
inside man,
ndani ya mtu,
something was disfigured.
Kunakuwa kitu moja imebadilika.
He was still looking the same.
Anaonekana kama vile sawa tu.
But he lost the image of God.
Lakini amepoteza mfano wa Mungu.
So when God will come near to man,
wakati Mungu anakuja pembeni ya mtu,
man will run away from God.
Mtu atakimbia.
Praise the name of the Lord.
Amen.
They could no longer relate together.
Hawezi tena kuitana pamoja.
Praise the name of the Lord.
Amen.
But God had a plan.
Lakini Mungu ana mpango.
Praise the name of the Lord.
Amen.
When man lost that image,
wakati mtu alipoteza hiyo image,
darkness came into man.
Giza ikakuja ndani ya mtu.
Hallelujah.
Amen.
Because God is light.
Na wakati Mungu ni mwangaza,
when light came towards Adam,
wakati mwangaza ikakuja kwa Adam,
darkness began to do what now?
Giza ikaanza kufanya nini?
Adam ran away.
Adam akakimbia.
Because darkness is inside him.
Kwa sababu giza ilikuwa ndani mwake.
Praise the name of the Lord.
Amen.
When darkness comes into a man,
wakati giza inakuja kwa mtu,
he avoids light.
Anaanza kukimbia mwangaza.
Hallelujah.
Amen.
Come to people, you share the word of God with them. They say, no, I don't want to have a church.
Unakuja kwake, unataka kupataje neno la Bwana, anakimbia.
Why are they doing that?
Kwa nini wanafanya hivyo?
Hallelujah. Amen. Because the light in the word of God,
kwa sababu mwangaza iko ndani, inaanza kujije hiyo giza.
Hallelujah.
Amen.
The light judges darkness.
Mwangaza inajije hiyo giza.
Hallelujah.
Amen.
People avoid the presence of God.
Watu wanakimbia presence ya Bwana.
Hallelujah. If it was TP Mazembe playing football today,
kama ingelikuwa Mazembe iko nacheza kabumbu leo,
this place will be full.
Hii fasi ingejaa.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
As long as darkness is inside a man,
na wakati giza ingali ndani ya mtu,
you are not comfortable with light.
Hauwezi kala kimya.
Praise the name of the Lord.
Amen.
You know, truth makes us very uncomfortable.
Na ukweli inatusumbua sana.
Hallelujah.
Amen.
Jesus said to John chapter 3.
Na Yesu alisema hiyo kwa Yohana mbuku la 3.
This is a condemnation.
Na akasema hii iko condemnation.
This is why men will die and go to hell.
Na kwa ajili ya hii mtu atakufa na ataenda jehanamu.
Because light has come to man.
Kwa sababu mwangaza ilikuja kwa mtu.
But men rejected light.
Lakini mtu
they hated light.
Akachukia mwangaza.
Because their deeds were evil.
Kwa sababu anatumikia giza.
And they loved their evil deeds.
Na anapenda hiyo giza.
So there is no one light to come in.
Na hakuna gisi mwangaza ingie ndani.
I like the way I am.
Ninapenda gisi mimi niko.
Keep your Bible to yourself.
Ninapenda uchunge Biblia yako.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
If you are uncomfortable with the Bible,
kama haujisikia vizuri na Biblia,
it shows that there's darkness inside.
Ujue kama kuna kitu moja.
Hallelujah. As a Christian,
kama vile Mkristo,
if you are born again,
kama umezaliwa mpya,
and you begin to lose interest,
na unaanza kupoteza interest
in the word of God,
kwa neno la Bwana,
you begin to lose interest in prayer,
unaanza kupoteza interest ya maombi,
you begin to lose interest in fellowship,
unaanza kupoteza interest ya kukusanyika,
you come today,
unakuja leo,
2 weeks, 3 weeks,
kisha posho
mbili,
posho tatu,
you are not interested anymore,
hauko tena interested,
darkness has entered,
giza inaanza ingia.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Darkness has entered.
Giza inaingia.
You know the Bible says that the light of the body,
Biblia inasema ya kuwa mwangaza ya mwili,
is the eye,
ni macho.
Hallelujah.
Amen.
You see where a man's eye is set,
yes, fasi macho iko,
will determine what will go into him.
Inaonekana itaonyesha kitu gani itaingia ndani mwake.
A man begins to turn his eyes towards the world,
kama mtu anaanza kuongoza macho yake kwa dunia,
darkness will begin to fill his heart.
Giza itaanza ingia ndani yako.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Darkness will begin to fill your heart.
Giza itaanza ingia ndani yako.
That's why I said if your eye is single.
Na inasema kama macho yako inaangalia,
if your eye is focused,
wakati macho yako inaangalia fast
flight, if your eye is set upon the Lord alone,
na wakati macho yako inamwangalia Bwana peke yake,
your whole soul will be full of light.
Roho yako yote itajaa mwanga.
But if your eye is evil,
lakini kama macho yako ina mabaya,
you know what an evil eye is.
Unajua mabaya ya macho ni gani?
You know the Bible says if your eye is evil,
Biblia inasema kama macho yako inaangalia mabaya,
it's an eye that loves bad things.
Inakuwa macho inapenda vitu vibaya.
Praise the name of the Lord.
Amen.
And when I say eye,
na kama ninasema macho,
this eye is just a door that leads into the soul.
Na hii macho ni kama vile mlango kwa moyo wako.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
If your eye, which is also your appetite,
hii macho inakuwa kama vile appetite yako.
Your eye is also your mind.
Inakuwa vile mafikiri yako.
Your eye is also your desire.
Inakuwa vile ma desires.
Praise the name of the Lord.
Amen.
If it is set on ungodly things.
Ikaangalia vitu visivyokuwa safi.
Darkness begins to fill your body.
Giza itaingia ndani ya mwili wako.
The more darkness begins to fill you.
Na wakati giza inaanza kujaa.
The more you begin to run away from.
Hapo unaanza kimbia mbali.
Praise the name of the Lord. Hallelujah. The more darkness fills you, the more you avoid God.
Wakati giza inaingia na unaanza kumkimbia Bwana.
Hallelujah. Somebody gave his son a Bible.
Na mtu mmoja alipatia mtoto wake Biblia.
On the Bible there.
Na akaandika ndani ya hiyo Biblia.
Say my son.
Mtoto wangu,
this book will keep you away from sin.
Hii kitabu itakuchunga mbali na dhambi.
Sin will keep you away from this book.
Na dhambi itakupeleka mbali na hii kitabu.
Hallelujah.
Amen.
This book will keep you away from sin.
Hii Biblia inaweza kukuweka mbali na dhambi.
And sin will keep you away from this book.
Na dhambi itakupeleka mbali na hii kitabu.
Hallelujah. Fellowship will keep you away from sin.
Kukutanika itakupeleka mbali na dhambi.
And sin will keep you away from fellowship.
Na dhambi itakupeleka mbali na kukutanika.
Hallelujah. Amen. When you begin to lose appetite for God.
Wakati unaanza kupoteza apeti kwa Bwana.
Darkness is encroaching.
Giza inaanza ingia.
Darkness is growing.
Giza inaanza kuma.
Hallelujah. Amen. We need to turn to the Lord.
Lazima tumgeukie
Bwana. The Bible says when the heart turns to the Lord.
Wakati roho inageukia Bwana.
The darkness will begin to pass away.
Giza inaanza pita.
And the true light begins to shine.
Na mwangaza ya kweli inaanza kuangaza.
Praise the name of the Lord. The eye is the light of the body.
Macho ni taa ya mwili.
Where are you setting your eyes?
Unaangalia wapi?
David said, I will lift up my eyes.
David alikuwa anasema nitanyangua macho.
My help comes from the Lord.
Msaada wangu utatoka kwa Bwana.
As we look up to the Lord.
Wakati tunaangalia Bwana.
As we set our hearts upon the Lord.
Wakati tunatia roho yetu kwa Bwana.
Light begins to glow.
Mwangaza inaanza ingia.
Darkness will pass away.
Na giza itapita.
Hallelujah.
Amen.
Darkness has power.
Giza ina uwezo.
Whatever dwells in your soul,
yoyote inakaa ndani ya moyo wako.
That is what you will manifest in
your behavior. Utaonyesha maisha yako.
Praise the name of the Lord.
Amen.
So when the Bible says, let your light shine.
Na wakati Biblia inasema wache mwangaza yako iwake.
It is simply speaking about your lifestyle.
Inaonyesha maisha yako.
The things you do.
Mambo unayofanya.
The way you speak.
Mambo unayosema.
The life you live.
Maisha unayoishi.
It can be light.
Inaweza kuwa mwangaza.
It can also be darkness.
Inaweza kuwa vile giza.
Praise the name of the Lord. Hallelujah. You live out what is dwelling inside you.
Unaonyesha hiyo inaikala ndani mwako.
God's plan for you.
Mungu kwa mpango wake
is that you will shine forth as light.
Ni kusudi wewe uangaze kama taa.
Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Let's see that in Genesis chapter 1.
Tuione ndani ya Genesis chapter 1.
Praise the name of the Lord. We're going to read from verse 13.
Tutasoma tangu verse
13 to 18.
13 to 18.
Praise the name of the Lord. Amen. Genesis chapter 1 verses 13 to 18.
Genesis 1 13 and 18.
Genesis 1 chapitre 1, 13 à 18. Nous allons Jésus-Christ. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Et ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et celle du feu. Et cela fut ainsi. Dieu fut le plus grand luminaire, pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Juste à 18 heures. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, 18, pour présider un jour et la nuit, et pour séparer la lumière avec le ténèbre. Dieu dit que cela était bon.
Alléluia. Praise the name of the Lord. Hallelujah.
Amen.
Now God said, let there be light in the heavens.
Bwana akasema waache kukua mwangaza mbinguni.
Praise the name of the Lord. Amen. Let there be light in the heavens.
Acha kukua mwangaza mbinguni.
Praise the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
The heavens here is the realm of the spirit.
Mbingu hapa ni mambo ya kiroho.
Praise the name of the Lord.
Amen.
God said, let there be light in the heavens.
Anasema waache kukua mwangaza mbinguni.
Now what is God trying to say to us?
Bwana anataka kutuonyesha nini?
Praise the name of the Lord.
Amen.
God wants to set you in the heavens.
Bwana anataka kukaisha mbinguni.
Praise the name of the Lord. The Bible tells us in Ephesians chapter 2.
Ndani ya Ephesians chapitre 2.
That God has raised us up with Jesus Christ.
Biblia inasema kuwa Bwana alitunyangua na Yesu Kristo.
And set us in heavenly places, right?
Na akatuikaisha mbinguni.
Let's read that scripture.
Tusome.
Go back. Ephesians chapter 2.
Ephesians 2.
This is God's program for you.
Hii ndio mpango wa Bwana kwa.
God's plan for me.
Mpango wa Bwana kwangu.
Praise the name of the Lord. Alléluia. Alléluia. With the Ephesians chapter 2,
Ephesians 2,
read from verse 1 to verse 6. 1 to 6.
Verset 6.
Praise the name of the Lord.
Ephesians 2, 1 and 6.
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans le fils de l'air. Dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon le convoitise et notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, a causé du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen.
Now the Bible says that before we became Christians,
Biblia nasema baada tukua wa Kristo,
before we received Jesus into our lives,
baada tumpokee Yesu ndani ya maisha yetu.
Hallelujah.
Amen.
At one time,
wakati moja,
we were following the direction of this world.
Tulikuwa tunafuata njia ya dunia.
Hallelujah.
Amen.
The world has a direction.
Dunia ina njia yake.
Praise the name of the Lord. Amen. I come from a particular tribe in Nigeria.
Ninatokea ndani ya kabila moja Nigeria.
My tribe has a culture.
Na kabila yangu inakuwa na culture yake.
They have a way of life.
Wanakuwa na model yao ya kuishi.
They have a way they see things.
Wanakuwa na namna yao ya kuona mambo.
They have a way they do things.
Wanakuwa na namna yao ya kuona ya kufanya mambo.
Praise the name of the Lord. Hallelujah.
Amen.
At one time,
na wakati moja,
I walked in that direction.
Nilikuwa ninatembea ndani ya hiyo njia.
Praise the name of the Lord.
Amen.
He says I was following a particular spirit.
Nilikuwa ninafuata esprit fulani.
The Bible calls him the prince of the power of the air.
Na Biblia inaita ayo mkubwa wa uwezo wa giza.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah. Whether you are from Congo or from Nigeria or from America,
hata uko wa nchi gani,
this same spirit controls the affairs of men.
Na hii esprit moja ina kontrole watu wote.
Hallelujah. He says it's the spirit that works in the children of rebellion.
Na hiyo esprit njo inatembea na watu wenye kuwa ndani ya.
It is this spirit that makes men do things contrary to God.
Hii ndio inatuma watu wanafanya mambo mbalimbali na Mungu.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
He says we used to live like that before.
Tulikuwa tunaishi vile kila
siku. We were following our passions.
Tulikuwa tunafuata maroho zetu.
Anything I want, I take.
Kitu yote ninataka ninachukua.
Hallelujah.
Amen.
If I like this man now, I'll say this is my boyfriend now.
Nikapenda bwana fulani nasema huyu ndio anakuwa bwana
wangu. We are controlled by our lower nature.
Tunakuwa tunatembea na
anything I desire, I take it.
Kitu yote ninataka ninachukua.
Hallelujah. There is no control.
Nothing
was right, nothing was wrong.
Hakuna chenye kilikuwa mbaya, hakuna chenye kilikuwa mzuri.
Just following darkness inside our minds.
Giza ndani ya mafikiri zetu.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
But the Bible said that God in his mercy.
Biblia inasema Bwana kwa huruma yake,
even when we are dead,
hata tulikuwa tukifa,
began to give us life.
Akaanza tupatia
mwili. If you are born again here,
kama umezaliwa mpya,
God has given you life.
Bwana amekupatia maisha.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Now verse 6 here.
Verse 6
say that he raised us up together.
Biblia nasema alitufufua pamoja.
We were dead.
Tulikuwa tumekufa.
In the grave.
Ndani ya kaburi.
And he began to raise us up.
Akatufufua.
Hallelujah.
Amen.
And begin to raise us up.
Akaanza kutunyangua.
From one level of glory to another.
Na unajua namna gani tumepandishwa.
His plan to set us in heavenly places.
Na mpango yake ilikuwa kwa kututia mbinguni.
Hallelujah.
Amen.
Now God said he set light where? In the heavens.
Na Biblia inasema kuwa Bwana alitia mwangaza
mbinguni.
If you are a child of God,
kama uko mtoto wa Mungu,
you are in heavenly places.
Uko mahali ya juu.
Praise the name of the Lord. If you are a child of God,
kama uko mtoto wa Mungu,
you are not of this world.
Hauko wa hii dunia.
When they are doing what they are doing,
wakati wanafanya mambo yao,
you are supposed to be different.
Wewe unapaswa kuwa mbalimbali.
Hallelujah.
Amen.
The way of God is different from the way of man.
Njia ya Bwana iko mbalimbali na njia ya watu.
God said my ways are high.
Na Bwana anasema njia zake ziko juu.
He wants to bring us and set us in that high place.
Na anataka atuchukue na atupandishe huko.
So that we follow the way of God.
Kusudi tupate hiyo njia ya Bwana.
Those on the earth,
wale wako duniani,
are following this prince.
Na wanafuata shetani,
this evil spirit.
Wanafuata hizi roho mbaya.
Hallelujah. Amen. That is provoking disobedience and rebellion among
them. Inayotuma watu wamkosee Bwana.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Are we understanding?
Naskia tunasikia.
So God set light in the heavens.
Bwana alitia mwangaza mbinguni.
You are the light set in the heavens.
Uko mwangaza iko huko mbinguni.
Praise the name of the Lord.
Amen.
God will not light a lamp beside you.
Bwana hatatia tala kwa kichwa yako.
And hide it somewhere.
Na aifichike.
He wants to put it into a place.
Anataka kuitia mahali.
Where it will give light to the whole world.
Mahali itaangaza dunia.
Praise the name of the Lord.
Amen.
John tells us that this whole world is lying in darkness.
Yohana anatueleza ya kuwa hii dunia nzima inakufa ndani ya
giza. Are supposed to be light.
Unapaswa kuwa mwangaza.
Praise the name of the Lord. Amen. Now let's go back to Genesis chapter 1.
Turudie kwa Genesis chapter 1.
God's purpose for my life.
Mpango ya Mungu kwa maisha yangu.
God's plan for my life.
Mpango ya Bwana kwa maisha yangu.
Hallelujah.
Amen.
Is to set me in the heavens.
Ni kwa kunitia mimi nikuwe mbinguni.
Praise the name of the Lord.
Amen.
God wants to raise you up.
Bwana anataka kufufua.
As we begin to walk with God.
Na wakati tunapoanza kutembea na Bwana, Bwana atachukua maisha yako.
He will put you into a position.
Atakutia mahali
where your life will give light to others.
Yenye maisha yako itapatia wengine mwanga.
God plans to promote you.
Mungu ana mpango ya kukunyangua.
If you walk with him.
Kama unatembea
naye. So that your life becomes an example to others.
Kusudi maisha yako ikuwe mfano kwa wengine.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
He says that God set them, verse 15, to be light in the heavens, to give light upon the earth.
Verse 15, Biblia anasema ya kuwa Mungu aliitia juu kusudi iangazie dunia.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Is your life giving light?
Maisha yako inaleta mwangaza?
If men begin to follow the way you are living right now,
kama watu wanaanza fata namna yako ya kuishi,
where would they end up?
Wataishia wapi?
Praise the name of the Lord.
Bwana asifiwe.
Hallelujah. Jesus is the light.
Yesu ni mwangaza.
Praise the name of the Lord. The Bible said that God set two lights in the heavens.
Biblia inasema kuwa Bwana alitia taa mbili mbinguni.
The sun to rule by day.
Jua kwa kuangaza mchana.
And the moon to rule by night.
Na mwezi kwa kuangaza usiku.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Now who is the sun?
Na jua ni nani?
Jesus is the Son of Righteousness.
Yesu ndio jua ya ukweli.
You can see that in the book of Malachi. Copy it if you want to.
Unaweza kuangalia ndani ya kitabu ya Malachi.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Malachi chapter 4.
Malachi 4.
Praise the name of the Lord.
Bwana asifiwe.
Malachi chapter 4 verse 2.
Malachi 4 verse 2.
Praise the name of the Lord.
Bwana asifiwe.
Malachi chapter 4 verse 2.
Malachi 4 verse 2.
Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable.
Amen. Praise the Lord.
Amen.
He says, unto you who fear my name.
Biblia nasema kwa nini mwenye kuogopa jina langu.
The Son of Righteousness will arise for you.
Jua ya ukweli itasimama.
Hallelujah. We slept through the night, isn't it?
Tunalalaka usiku.
There was a time it was very dark.
Na kuna wakati giza iko nguvu.
But after a while,
na wakati moja,
light began to come.
Mwangaza inaanza kuja.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Light began to come.
Mwangaza itaanza kuja.
When light begins to come,
wakati mwangaza inakuja,
people wake up from sleep.
Watu watalamuka.
Hallelujah.
Amen.
It says, unto you that fear my name.
Na Biblia inasema kwa nini wewe kuogopa jina langu?
Light will begin to come.
Biblia mwangaza itakuja.
As the sun rises up in your life.
Na kama vile jua itaanza kuingia ndani ya maisha
yako. Darkness will pass away.
Giza itapotea.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
And so God is speaking to us today.
Na jinsi Bwana yuko anatuonyesha leo.
It is not enough to be called a Christian.
Na haitoshi kwa mtu kuitwa Mkristo.
The light must begin to shine.
People
must look at you.
And
they must not see a Congolese.
Na hawataona kama wewe ni Mkongomani.
They must see Christ.
Wanaona Yesu.
He is the light.
Na wanaona mwangaza.
Until the life of Christ inside you.
Wanaona maisha ya Yesu ndani mwako.
Begins to come out.
Ianze kuonekana.
In your character.
Mambo yako na
wewe. Your thinking.
Mawazo yako,
you're speaking
kusema yako,
in the way you respond to others,
na wakati unapojidia,
then your light is not shining.
Na taa yako inaangaza.
Praise the name of the Lord. Yes. So what we say, let your light shine.
Wakati tunasema wache mwangaza iangaze.
It means let Christ that is inside you.
Ni kusema wache Kristo yuko ndani yako.
Begin to come out in your behavior.
Aanze kuonekana ndani ya tabia yako.
Begin to come out in your life.
Aanze kuonekana ndani ya maisha
yako. That people might look at you.
Watu wakuangalie.
And see Christ.
Na waone Kristo.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Then your light is shining.
Na pale ndio taa yako iko naangaza.
Praise the name of the Lord.
Bwana asifiwe.
Hallelujah.
Amen.
We are to show forth the light of God.
Tunapaswa kuonyesha.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Is your light shining?
Eske taa yako iko nawaka?
Is your light shining?
Eske taa yako iko nangaza?
The day you became a Christian.
Wakati utakuwa Mkristo.
The day you accepted Jesus into your life.
Wakati ulipomuitikia Bwana Yesu ndani ya maisha.
God lit a lamp inside you.
Bwana aliwasha taa ndani mwako.
Praise the name of the Lord.
Bwana asifiwe.
Hello.
Amen.
God lit a lamp inside you.
Bwana akawasha taa ndani mwako.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Let's read Proverbs chapter 20.
Tusome Proverbs chapter 20.
Proverbs 20.
Proverbs 20.
Verse 27.
Mstari wa 27.
Somebody read.
Mtu mmoja asome Proverbs 27. Amen.
Le souffle de l'homme est une langue de l'éternel. Elle explose jusque tout le fond des entrailles. La bienveillance et la vertu protègent les rois. Il soutient son trône par la bienveillance.
Praise the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
That the spirit of a man.
Oh, ya mutu.
Is the lamp of the Lord.
Ni taa ya Bwana.
Amen.
Amen.
God put a lamp inside you.
Bwana alitia taa ndani mwako.
Amen.
Amen.
What is the purpose of a lamp?
Na kwa nini Bwana alitia hiyo taa?
To give light.
Ni kwa kuleta
mwanga. It says here that that lamp.
Biblia nasema ile taa.
Is set within you.
Iko ndani mwako.
To give light to your mind.
Kwa kupatia maisha ndani ya mafikiri yako.
To give light to your soul.
Kwa kupatia nafsi yako maisha.
Praise the name of the Lord.
Amen.
When a person decides to take something that does not belong to him.
Wakati mtu anachukua kitu isiyokuwa yake.
It is because there's darkness inside his mind.
Ni kwa sababu kuna giza ndani mwake.
Praise the name of the Lord.
Amen.
There is darkness inside his mind.
Na kuko giza ndani ya maisha.
He is walking in darkness.
Na anatembea ndani ya giza.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
But when light comes,
wakati mwangaza inakuja,
that condition is revealed for what it is.
Hiyo hali inaonekana.
Praise the name of the Lord.
Amen.
And so God set the lamp, the spirit of God.
Na wakati Bwana anatia tala,
when you are born again,
wakati umezaliwa mupya,
the spirit of God,
roho ya Bwana,
makes your soul alive.
Inapatia roho yako maisha.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Your soul wakes up.
Na roho yako inalamuka.
Your spirit wakes up.
Roho yako inalamuka.
Praise the name of the Lord.
Amen.
You begin to have a sense again of what is right and what is wrong.
Unaanza kujijulisha peke yako tena kitu gani kiko mzuri na kitu gani kiko mbaya.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Jesus said, I am the light of the world.
Yesu amesema mimi niko mwangaza ya dunia.
If a man walk in me,
kama mtu anatembea ndani mwangu,
he will not walk in darkness.
Hawezi kutembea ndani ya giza.
But he will have the light of life.
Atakuwa na taa ya maisha.
If a man follow me,
kama mtu ananifuata,
he will not stumble.
Hawezi kwa.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
The Lord wants to lead us and direct us.
Bwana anataka kutuongoza.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Do you want light?
Unataka mwangaza?
Or do you love darkness?
Ama unataka giza?
It is a choice that we have to make.
Ni uchaguzi tunapaswa kufanya.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Now, what God is bringing this word to us today
is
that the church is being overtaken by darkness.
Ni kwa sababu kanisa imechukuliwa na giza.
We have a name that we are light.
Tunakuwa na jina tunayofanya.
But we are dead.
Lakini tuko wapi? Tumekufa.
Praise the name of the Lord.
Amen.
A time comes.
Kuna wakati inayofika.
When a lamp can go out.
Hiyo tala inaweza zimika.
Let's read the book of Samuel. Praise the name of the Lord. Let's go to the book of Samuel.
Samuel.
Praise the name of the Lord. Mm. First Samuel.
Samuel
1. First Samuel. Chapter 3.
1 Samuel chapter 4.
Praise the name of the Lord. Mm. Verse 1 to verse 3.
1 Samuel chapitre 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant lui. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir et était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu.
Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Now, there was a time in Israel. Hallelujah. Amen. When darkness was covering the land.
Giza ilikuwa inajaa mjini yao.
Praise the name of the Lord. Amen. In the temple of God, the house of God.
Ndani ya kanisa la Bwana.
You know, the Bible says that we are the temple of God.
Biblia inasema kama sisi tuko kanisa la
Bwana. Praise the name of the Lord. Amen.
Amen.
We are the temple of God.
Tuko ekalu ya Bwana.
I am the temple of God, right?
Tuko ekalu ya Bwana.
Is that what the Bible says?
Ndio Biblia inasema.
If you know that you are the temple of God, can you raise your hand?
Kama unajua uko ekalu ya Bwana.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Okay, hallelujah.
Amen.
Now, inside this temple,
ndani ya hii ekalu,
there is a lamp.
Kuna taa.
Amen.
Amen.
The lamp stands.
Na kuna taa.
Now, God told Moses,
Bwana alieleza Moise,
as you are building this house,
unapojenga hii nyumba,
make a lamp.
Tia taa ndani.
Of 7 branches.
Inayokuwa na miti tatu.
Hallelujah. Amen. The purpose of that lamp.
Na hiyo taa ilikuwa na kazi gani?
As according to the word of the Lord.
Kufuatana na neno la Bwana.
Is to give light to the house.
Ni kuleta mwangaza ndani ya nyumba.
Praise the name of the Lord.
Amen.
So when the priest enter the house.
Wakati kohani anaingia ndani ya nyumba.
To minister to the Lord.
Kusudi amuabudu Bwana.
The priest will not be dark.
Hiyo fasi hapozi kuwa giza.
Praise the name of the Lord.
Amen.
They will see and know what they are doing.
Wataona hiyo wanayofanya.
Now if this lamp in your life is not burning.
Wakati hii tala ndani ya maisha yako haiwake,
you will be very confused in life.
Utakuwa una mashida.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah. Amen. You will make very wrong decisions.
Utakamata decision mbaya.
You will make very poor decisions.
Utakamata decision mbaya.
Hallelujah. Sometimes you make very terrible decisions.
Utakamata hata decision za majabu.
Because the lamp is not burning.
Sababu taa haiwake.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
So certain times in the life of Israel,
kunakuwa wakati moja huko Israel,
when the people begin to depart from the Lord,
wakati watu wanaanza kujitenga na Bwana,
the light of the lamp begins to do what now? To go down.
Na hiyo tala inaanza kuzima.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Now this was a time like this.
Na ilikuwa kama wakati.
And the consequence of this lamp going down.
Na konsekansi ya hii taa kuzimika.
Everybody went blind.
Watu wakakuwa kama
vipofu. He said that the word of God was very scarce.
Na neno la Bwana haikuwa inasikilika.
Today in the church.
Leo ndani ya kanisa.
The word of God is very scarce.
Na neno la Bwana inakuwa.
Oh, there is a lot of preaching.
Na kunakuwa kama wahubiri wengi.
But little of the word of God.
Lakini kuna neno la Bwana kidogo.
Men are using the word of God to make business for themselves.
Watu wanatumikisha neno la Bwana kufanya business.
Men are using the word of God to control others.
Watu wanatumikisha neno la Bwana kutukontrole.
Praise the name of the Lord.
Bwana asifiwe.
But they are not preaching the true word of God.
Lakini hawafundishi neno la Bwana na ukweli.
Because the lamp of God is going to.
Kwa sababu taa ya Bwana iko
ndani na sisi. Men do not hear God.
Lakini tunaweza kusikia Bwana.
As I said, they are preaching the imaginations of their own mind.
Isaiah anasema walikuwa wanafundisha vitu inatokea ndani ya mafikiri yao.
Praise the name of the Lord.
Amen.
The lamp of God is going down.
Taa ya Bwana iko lazimika.
We are seeing the same thing today.
Na tuko tunaona vitu hivi leo.
Hallelujah.
Amen.
But God says even though darkness will cover the earth.
Bwana anasema hata kama giza itafunika dunia,
and gross darkness will cover the church.
Na giza kubwa itafunika kanisa.
Hallelujah.
Amen.
God wants to set light upon a people.
Bwana anataka kutia taa zake ndani ya watoto wake.
Praise the name of the Lord.
Amen.
We see that in Isaiah chapter 60.
Tutaona ndani ya Isaiah 60.
Let's move. Isaiah 60.
Isaiah 60.
Praise the name of the Lord.
Bwana asifiwe.
Isaiah chapter 60.
Isaiah chapter 60.
So in that time,
wakati hiyo,
the eyes of the prophets had grown dim. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah.
Amen.
Eli was a priest of God.
Eli alikuwa kuhani wa Bwana.
But he could no longer hear God.
Lakini hakukuwa anamsikia tena Bwana.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
The whole system had gone blank.
Hii system yote inakuwa kama vipofu.
Now this is what we see in the church today.
Na ndio tunaona ndani ya kanisa leo.
Hallelujah.
Amen.
God had to go and look for a little boy.
Watu Mungu anaenda kutafuta kijana mloko.
Hallelujah.
Amen.
Are you willing to be a little boy?
Unataka uwe huyo mtoto kidogo?
Praise the name of the Lord.
Amen.
The kingdom of God is for so those who are what now?
Ufano wa mbingu leo ni kama wale wanakuwa kama watoto.
Praise the name of the Lord. God is looking for people to give his word to.
Mungu anatafuta watu wa kupatia neno.
If Eli could no longer hear God.
Kama Eli hakuweza kumsikia tena Bwana.
God began to speak to someone.
Bwana akaanza kumuongelea.
So even though darkness has covered the earth.
Hata kama giza ilikuwa inafunika dunia.
The light of God is arising up.
Na taa ya Bwana iko inatokea ndani ya watu.
Praise the name of the Lord. This is why God is calling the people today.
Njomana Bwana iko naita watu fulani hapa Goma leo.
He says arise and shine.
Simama na uangaze.
Wake up.
Simama.
Hallelujah.
Amen.
Wake up from your sleep.
Namuka kwa usingizi wako.
Wake up from your lack of interest in the things of God.
Namuka kwa hiyo kukosa kuangalia mambo.
Wake up from coldness.
Toka kwa hiyo baridi.
Wake up from sin.
Toka ndani ya dhambi.
Hallelujah.
Amen.
Wake up from unrighteousness.
Toka ndani ya mabaya.
Awake.
Simama.
Arise.
Namuka.
Praise the name of the Lord. And do what now? Shine.
Na uangaze.
What does it mean to shine?
Kuangazia ni nini?
To shine means to give off light.
Na hiyo ni kutuleta
to release light.
Kwa kutosha mwangaza.
Light is life.
Mwangaza ni maisha.
Light is the character of God.
Maisha ni character ya Mungu.
Glory of God.
Maisha ni glory ya Mungu.
Light is the spirit of God.
Ni roho ya
Mungu. Light is the presence of God.
Ni presence ya
Bwana. Light is the power of God.
Ni nguvu ya
Bwana. Light is the fire of God.
Ni moto ya Bwana.
Arise and shine.
Simama na mwangaze.
Your light has come. Your time has come.
Wakati wako imefika.
Creation is waiting for a people.
Na kuumbwa uumbaji wote inachunga watu.
Who will reveal the glory of God.
Wataonyesha kembo ya Bwana.
Hallelujah.
Amen.
And he said that this thing will happen in a time.
Na inaandikwa kama hii vitu vitafika.
Darkness is covering the world.
Wakati giza inafunika dunia.
All over the earth.
Dunia nzima.
Is darkness.
Iko giza.
Wickedness.
Iko mabaya.
Evil.
Mabaya sana.
Hallelujah.
Amen.
Iniquity.
Ina zambi.
Uncleanness.
Na vitu mbaya.
Hallelujah.
Amen.
Today men are marrying men.
Leo wanaume wanakuwa wanaoana na wanawake.
Women are marrying women.
Wanawake wanaoana na wanawake.
Hallelujah.
Amen.
Women are having children out of wedlock.
Wanawake wanakuwa wanatoa watoto.
Marriage means not to be.
Marriage haina tena maana.
Hallelujah.
Amen.
There is great wickedness.
Kunakuwa mabaya kubwa sana.
If I want this young girl.
Kama ninataka kijana mwanamke,
I will take her by force.
Nitamkamata kwa kinguvu.
If I want money,
nikataka pesa,
I will take it by force.
Nitachukua kwa kinguvu.
I don't fear God.
Sina tena woga ya mtu.
I don't fear man.
Sina woga ya mtu.
Praise the name of the Lord.
Bwana asifiwe.
Children are disobedient to parents.
Watoto wanakosea wazazi.
Parents are even selling their children for money.
Wazazi wanauzisha hata watoto yao kwa
ajili ya kupata pesa. Child slavery is going on. Child slavery.
Kunakuwa esclavage iko naendelea mbele.
Praise the name of the Lord. Darkness upon the earth.
Giza inakuwa duniani.
But it says that gross darkness upon the people.
Giza inakuwa kwa watu.
Hallelujah. That word the people there means the people of God.
Na wale watu ninasema ni watoto wa Bwana.
Hallelujah.
Amen.
Why is it that is gross darkness upon the people?
Kwa nini kunakuwa giza mkubwa kwa watu?
Because the people at once used to have light.
Kwa sababu watu walikuwa na mwangaza wakati mmoja.
The Bible says that if your light becomes darkness.
Na kwa sababu Biblia inasema kama mwangaza yako inakuwa giza.
How great is that darkness?
Hiyo giza itakuwa kubwa sana.
The worst person.
Mtu mbaya zaidi.
Is a person who was once born again.
Ni huyo alikuwa amezaliwa mpya.
Who has turned his back.
Anageukia Yesu.
And embraced darkness.
Na anachukua giza.
His condition is worse.
Hali yake itakuwa mbaya.
He says that if a dog returns to his vomit.
Kama mbwa amerudilia vitu ametapika.
His condition is worse.
Hali yake inakuwa mbaya sana.
Hallelujah.
Amen.
He says when an unclean spirit goes out of a man.
Wakati maespi mbaya inatoka kwa mtu.
The spirit goes about looking for another house.
Inaenda inatembea tembea.
He says he doesn't find any house.
Inakosa fasi ya kukaa.
Maybe go and try that house before that I used
to live. Itasema acha nirudie kwa hiyo nyumba yangu nilikuwa nikikaa.
Maybe go and see if there's space for me there.
Nitaangalia kama kuna nafasi mimi.
And he goes there.
Na wakati ataenda hapo.
And he sees that that man has not allowed light to occupy.
Na anapoona kuwa huyo mtu wa kupokea mwangaza.
Hallelujah. See, this house is still vacant.
Na atasema hapa kungali fast.
Goes and calls his brother, his sister, his cousin, his uncle, his
aunt. Ataenda anachukua wa ndugu
zake. Seven other spirits worse than him.
Watakuwa saba mbaya kumshindia.
And they come and they enter the house.
Na watakuja wataingia ndani ya nyumba.
Hallelujah. You know what it means?
Now the job and I can
mean that if that man used to be a drinks one bottle of whiskey before.
Kama huyo mtu alikuwa anakunywa chupa moja ya whiskey.
When he goes back to whiskey.
Wakati atarudilia whiskey,
he will not drink 8 bottles.
Atakuwa anakunywa 8.
One spirit to 7 spirits.
Na hiyo esprimoya ongeza 7 itakuwa 8.
He says his later end is worse.
Na itakuwa mbaya zaidi.
And that's why he said that gross darkness will now come upon the church.
Kwa maana Biblia inasema giza kubwa itakuja kwa kanisa.
Hallelujah.
Amen.
Said Paul said some people now use the word of God to make business.
Kuna watu wanatumikisha neno la Mungu kwa kupata pesa.
They handle the word of God craftily.
Wanakuwa wanageuza neno la Bwana kuwa mbaya zaidi.
Hallelujah. So there is darkness upon the earth.
Kunakuwa giza duniani.
The word of unbelievers.
Na hiyo neno ya watu wasioamini.
And there is gross darkness upon the church.
Na kunakuwa giza juu ya kanisa.
Hallelujah.
Amen.
But there is a third group.
Lakini kunakuwa kikundi fulani.
It says on these people his glory will rise.
Kwa hii kikundi neema ya Bwana itasimama.
Hallelujah.
He
said the Lord will arise on you like the morning.
Bwana atasimamisha mwangaza kwako asubuhi.
He will come upon you like the sun of righteousness.
Atakuja kwako kama vile jua ya ukweli.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
And his glory will be seen upon you.
Na neema yake itaonekana kwako.
I want the glory of God to be seen upon my life.
Na wakati glory ya Bwana itaonekana ndani ya maisha yangu.
When Moses went up the mountain and came down.
Wakati Moses alienda juu ya kilima.
His face began to shine light.
Aliposhuka sura yake ilikuwa inang'aa.
When a man begins to come into contact with the God of glory.
Wakati mtu anaanza kumsogelea Bwana.
His countenance.
Na anaanza kuangaa.
In the Bible,
na Biblia,
a man's countenance,
na mtu mwenye kuangaa,
speaks about his personality.
Anaonekana kwa tabia yake.
Hallelujah. Your personality is your face.
Na personality yako ndio sura yako.
Genesis chapter 1 verse 2.
Genesis 1 verse 2.
Darkness was upon the face.
Nasema ya kuwa giza ilikuwa kwa sura.
Hallelujah.
Amen.
In 2 Corinthians chapter 4 verse 6.
2 Corinthians 4:6.
It says God is shining in our hearts.
Biblia inasema kama Bwana iko naangazia ndani ya roho yetu.
So your heart is also your face.
Na roho yako ndio sura yako.
Hallelujah. To reveal to you the glory of God.
Kwa kuonyesha glory ya Mungu.
As it is in the face of Jesus Christ.
Kufatana na jinsi iko kwa
sura ya Yesu. So as we look at the face of Jesus.
Wakati tunaangalia Yesu,
our face begins to change.
Na sura yetu itaanza kubadilika.
Praise the name of the Lord.
Amen.
When people look at us,
wakati watu wanatuangalia,
they see the glory of God.
Wanaona glory ya Bwana.
Praise the name of the Lord.
Amen.
I don't know what you want.
Sijua kitu gani unataka.
But if what you want is just to go to church and come back.
Lakini kama hiyo unayotaka ni kwenda kwa kanisa
na kurudi. And remain the same.
Na kubakia hivyo hivyo.
When they look at you and look at your neighbor,
wanapokuangalia na wanaangalia
difference yako, is that you carry a Bible.
Wanaangalia difference ni kusema wewe unabeba Biblia pekee.
Sometimes you don't even carry.
Na wakati mwingine haubebe hata Biblia.
Praise the name of the Lord.
Amen.
There must be a difference.
Kuna pasha kwa difference.
The glory of God makes a difference.
Yes. Glory ya Bwana inaleta.
There must be a glory upon the people of God.
Kuna pasha kwa glory kwa watoto.
Because we are a people of glory.
Kwa sababu tuko watoto wa Mungu.
Hallelujah.
Amen.
And you must begin to cry out unto God.
Na kuna pasha kuwa na mlalamikia Mungu.
Moses said, "Oh God, show me your glory."
Moses alikuwa sema, "Bwana nionyeshe glory yako."
God says, "Okay, come up the mountain, I will show you my glory."
Bwana akamwambia, "Panda kwa kilima nitakuonyesha."
Hallelujah.
Amen.
God is inviting us today.
Bwana iko na tuita,
you must begin to desire a relationship with God.
Unapaswa kuanza kupenda Bwana na Mungu.
It must not be a relationship that is limited to when you come to fellowship.
Haitakuwa tu mpaka unakuja kwa mkusanyo.
On your own.
Peke yako,
you must begin to know.
Unapaswa anza
kujua God is offering you something.
Ke Mungu iko na kupatia kitu.
God is saying, come on.
Mungu iko nasema kuja.
And I will show you my glory.
Nitakuonyesha glory.
Seek me.
Nitafute.
I will show you my glory.
Nitakuonyesha glory.
I will put something upon you.
Nitatia kitu moja.
Now when people see you.
Na wakati watu watakuona.
They will say this man has been with Jesus.
Watasema huyu mtu alikuwa na Yesu.
Hallelujah.
Amen.
John said what our eyes have seen.
Yohana anasema hiyo macho yetu naona.
What have you seen?
Kitu gani yenyewe
unaona? Have you met him?
Unaona Bwana?
Have you touched him?
Ulimgusa?
Have you heard him?
Ulimsikia?
Or are you just coming to church?
Ama unakuja kwa kanisa.
Hallelujah. Something can change your life today.
Kitu moja inaweza badilisha maisha.
God is looking for people who have met him.
Bwana anatafuta watu walimkutana.
Until you have met him.
Mpaka wakati tunapokutana Bwana.
You have no story to tell.
Hauliakuwa na.
Hallelujah. John said this is the basis of our fellowship.
Yohana anasema hii ndio msimamo ya mkutano.
This must be the basis of this fellowship.
Inapaswa kuwa msimamo wetu.
What our eyes have seen.
Hiyo macho yetu na.
What our ears have heard.
Hiyo masikio.
What our hands have handled. This is our testimony. And we are inviting people to come and share with us. How can you invite a man?
Tutamuita mtu namna gani?
Do you have nothing to show him?
Kama hauna kitu ya kumuonyesha.
Hallelujah.
Amen.
This church must see God.
Hii kanisa lazima
ione Bwana. We must tell men we have seen God.
Na tunapaswa kusema ya kwa tulimuona Bwana.
Come and see him.
Kuja na ukuje umuone.
Praise the name of the Lord.
Amen.
God is looking for people of light.
Bwana yuko anatafuta watu wa mwangaza.
People who have embraced light.
Watu wenye walipokea mwangaza.
Who have also renounced darkness.
Na waliacha giza.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
I want to tell you that light is coming to Zion.
Nataka kueleza ya kuwa mwangaza inakuja kwa Sion.
When light comes it will judge darkness.
Wakati mwangaza inakuja itajua.
Hallelujah. When the glory of God came on the day of Pentecost.
Wakati glory ya Bwana ilikuja wakati ya Pentecost,
something terrible happened.
Kulikuwa kitu moja ilifika.
There was a couple, Ananias and Sapphira.
Kulikuwa couple moja ya Ananias na Sapphira.
They thought it was business as usual.
Walikuwa wanafikiria kama ni hiyo ma business ya kila siku.
But the glory was returning to Zion.
Lakini glory ilikuwa inarudilia Sion.
Hallelujah.
Amen.
And the glory met them.
Na glory ikawakutana.
They were still holding on to darkness.
Walikuwa wanaembrace giza.
And the glory destroyed them.
Na glory ikawaharibu.
Hallelujah. When Moses erected the tabernacle.
Wakati Moise alifanya tabernacle.
There was two young men.
Kulikuwa wa vijana wawili.
Nadab na Abihu.
Na wale wa vijana
wanataka. They didn't know that the glory had come.
Hawakuwa wanajua kama glory ilifika.
They thought it was business as usual.
Walikuwa wanafikiria ni mambo ya kila siku.
The glory of God came and met them.
Glory ya Bwana iliwakuta.
And slew them inside the sanctuary.
Na ikawapiga ndani ya tabernacle.
Praise the name of the Lord.
Amen.
And God said something to his father.
Na Bwana akasema kitu moja.
To Aaron their father.
Akamwambia Aaron baba yao.
Say, if I hear you weep for this boy.
Nikakusikia unalilia hawa wajiani.
You will die with them.
Na utakufa pamoja.
Say, I will be respected.
Nitakuwa wenye kuheshimiwa.
In my sanctuary.
Ndani ya kanisa langu.
By anybody who enters my sanctuary.
Kila mtu anaingia ndani ya sanctuary yangu.
Must reverence me.
Anapaswa kuwa na heshima.
Praise the name of the Lord.
Bwana,
God wants to bring his reverence back to
Bwana,
the sanctuary.
Bwana anataka rudisha.
Men must come into the house of God and feel the fear of God.
Bwana, mtu anapaswa kuja kwa kanisa na kuwa na
woga. Men must know that God is light, in him there is no darkness.
Bwana, mtu anapaswa jua kuwa Bwana ni mwangaza na ndani yake hakuna giza.
In darkness.
Wakati unatembea ndani ya giza.
And claim that we are the truth.
Na unawaza uko ndani ya ukweli.
We lie.
Unadanganya.
And the truth is not in us.
Na ukweli haina ndani yetu.
But
lakini
if we confess our sins.
Wakati tunaposema dhambi zetu.
The Bible says he is faithful and just.
Bwana iko na neema
to forgive us our sins.
Kwa kutusamehe dhambi zetu.
And to cleanse us from all unrighteousness.
Na kututakasa kwa dhambi zote.
Praise the name of the Lord.
Bwana asifiwe.
So this is God's message to us today.
Hii ni message ya Bwana.
There are two categories of people involved.
Tunakuwa watu namna ya watu wawili.
One is if you have been part of this fellowship.
Na moja ni kama uko mtu wa hii mkusanyo.
And you are not born again.
Na hauyazaliwa mpya.
Hallelujah. You need to start somewhere.
Inaweza inapashwa uanzie fasi fulani.
Somebody pray, so Lord light my lamp.
Na taa yako iwake.
Hallelujah. Every man who comes into this world comes in with darkness.
Kila mtu anakuja ndani ya hii dunia anakuja na giza.
Because the lamp of the wicked has been put off.
Kwa sababu taa imekuwa yenye kuzimishwa.
The day Adam sinned against God.
Wakati Adam alikosea Bwana,
that light was put off.
Ile taa ikazimika.
Man began to walk in darkness.
Mtu akaanza kutembea ndani ya giza.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
God, you know, Bible says God darkened their hearts.
Biblia nasema kama
and he blinded their eyes.
Macho yao ikakuwa na ya kipofu.
Praise the name of the Lord.
Bwana asifiwe.
Until Jesus comes to light that lamp again.
Mpaka hapo Yesu alikuja kuwasha tena hiyo taa.
You are still in darkness.
Alikuwa ndani ya giza.
You might be coming to this fellowship.
Unakuja hapa.
You are still in darkness.
Sasa zingine ungali ndani
ya giza. You might be going to another church.
Unaweza enda kwa kanisa
hili. You are still in darkness.
Ungali ndani ya giza.
Hallelujah.
Amen.
Until the Lord lights that lamp.
Mpaka wakati Bwana atawasha hiyo taa.
Hallelujah. That temple will remain in darkness.
Ndio hiyo hekalu itakuwa ndani ya giza kama Yesu hayawasha hiyo taa. Lakini leo
God is saying your light has come.
Bwana iko nasema ya kuwa mwangaza yako nafika kuja.
Let him light your lamp.
Na uache washe tena tala yako.
Praise the name of the Lord.
Bwana asifiwe.
Hallelujah.
Amen.
If you need to be born again.
Kama unataka kuzaliwa mupya.
This is your time.
Wakati yako imefika.
Hallelujah.
Amen.
You do not have to dwell in darkness.
Haupashi kubaki ndani ya giza.
Hallelujah.
Amen.
God can light your lamp today.
Bwana anaweza washa tena tala yako.
God can give a meaning to your life.
Bwana anaweza patia maisha yako maana leo.
God can give you a future, a hope.
Bwana anaweza kupatia avenir na espoir.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
And if you have been born again.
Na kama ulikuwa mwenye kuzaliwa mupya.
But you have allowed your lamp to go out.
Lakini umezimisha tala yako.
Maybe because you have not been putting oil.
Kwa sababu hautie mafuta.
Hallelujah.
Amen.
Every lamp must be serviced.
Kila tala inapasha kuwa
inawashiwa. Every lamp must be serviced.
Inapasha kuwa inawashiwa.
Without oil the lamp will go out.
Kama hakuna mafuta tala itazimika.
Hallelujah. And if your lamp has gone out.
Na kama tala yako ilizimika.
God can relight your lamp.
Mungu anaweza kuiwasha.
Praise the name of the Lord. So this is the message God is bringing.
Na hii ndio ujumbe Bwana yuko anatuletea.
The light in this land must shine.
Na hiyo tala ndani mwetu inapasha
kuwaka. So God wants to put light back in his house.
Bwana anataka kurudisha tala ndani ya nyumba yake.
The glory of God coming back to Zion.
Gloria ya Bwana kurudia ndani ya Sion.
His light coming back to his tabernacle.
Tala yake kurudia ndani ya tabernacle.
Praise the name of the Lord.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
And so God wants us to make a response today.
Bwana anataka jibu leo.
Allow God to light your lamp.
Wache Bwana awashe tala yako.
So that your house will be full of light.
Kusudi nyumba yako ikuwe na mwanga.
Praise the name of the Lord.
Bwana
asifiwe.
I pray that we'll respond.
Na tuombe kusudi ujibie.
Lamps here will be put on the lampstand.
Kwa sababu tala hapa itatiliwa katikati.
Goma must see this light.
Na lazima Goma ione hii.
Congo must see this light.
Congo ione hii tala.
It will no longer be hidden.
Na isikuwe tena ya kufichama.
Praise the name of the Lord.
Bwana asifiwe.
This church will no longer be hidden.
Itala haipashi fichama tena.
God is about to raise it up.
Bwana anataka kusimamisha.
Every lamp in this place must be born.
Kila tala hii pasi inapashwa waka.
In the name of Jesus.
Kwa jina la Yesu.
Amen. Hallelujah.